Exclusive to Zayda Hype Mag.
Hello, hola nigga.
Yo, nigga, foreign.
Man, you seen what I'm seeing? Hey, this song, man, is trending, man.
What's
it? 100,000 million views, boot.
Ah, ele langa. Ten it off, ngete soja. 1, 2.
Second.
ND. Ele veni. Gifty, chakundwala mtrouser ripti. Infti, taishala ni safety first. Chilling na Charles, jolo mvesti. Ndekwa ika buzz na mix a Pepsi. Nando ku right, pita ku left. Juli wa masambewe kembo you make tea. Ha, dea shasha.
Team Konga tulina kafansha.
Mdishi rapa ni tui umbashanisha. We on the way uko tule isaisa. Overdose minati, ama cheese ama buddy. Ama nika wa proto na jipi ya party. Tia wonse mkazi. Pishamu bopen. If when sunko ye koken, chilling nentera to the quaten, namahea kati ya kandre. Bekushinga na bata, chifubu unifuwebo tuwa gada. Apa matrakta tifunya makanta, na GP mastata. Tukwanga shenstata, nempompa, elok footballer. Panta nshikosi na wamajira. Pamwela pemba kaza madira. Sasasa andiso ntoko shale na rock. Damn, Sherry Kala, I'm hot Sahara. So she like the brother cyborg. Yeah. Ewinga shala bonso kubananga na safara. Gifty, chakuduala mtrouser ripti. Yeah. Infti, taishara ni safety first. Chilling na Charles, jolo mvesti. Ndefwa ika buzz na mix a Pepsi. Nando ku right, pita ku left. Juli wa masambewe kembo you make tea. Ha, dea shasha. Team Kongo turi na kabaisa. English rapa ni juu mbashanisha. We on the way uko ture isaisa. Overdose minati, ama cheese ama buddy. Ama nika wa brota na GP ya party. Tia wonse mkati. Tia wonse mkati.
Ah, I love it, baby.
Hey, 1, 2. Link up, don't go to Kumanya now, baby. Chicks, drugs. Hey, sweet Toro, sweet Papa, sweet man. Kid Case. Get on Cassandra Katong.
Exclusive to Zayda Hype Mag.